Hey babe, I hope you're doing well. This is what is coming up in this episode. Enjoy.
Hey, kuna wasi wanajua kukacha wine, bro.
Muzani anajua kukacha wine. Kuliko wanaume wengi sana huko.
Anajua kunipea ni vetu wa hizi.
Yeah.
Wait, I thought ancestors ya madem.
Your homegirl is dying. She has to get her coochie ate by your man to survive. What are you doing? And vice versa. Your homeboy is dying. He has to get his dick. Whatever.
Sucked by your shawty.
Yep. What are you doing to Jonito. Survive? Gone too soon,
Maji.
Hey. And Oxidia.
Deep down. Maji, I'm going to tell you.
But so my question is though, to the government. I'm not paying condoms free, like any pads is where you cross the line.
That's exactly. Also crazy also. Mm.
Exactly. Exactly.
That's where you
so,
cross
so
the line.
So the boy child... akona higher priority than that girl child who cannot even afford.
Kujibamba. Hey. Yeah, that child is necessity.
Necessity.
That doesn't make sense though.
So today our episode is brought to you by WinPesa.
Yeah.
So let's get paid, yeah?
Yeah.
So it's a top rated online casino in Kenya offering a wide range of exciting games for players to enjoy. Like you guys. Macho kuchezana. WinPesa has made it easier to play your favorite games on the go with their mobile site or from comfort of your home. Or on your own desktop, yeah. So it's licensed by Betting Control and licensed on board. Strictly over the age of 18. We are not here to promote something under the age of 18. So when you're betting, just be careful and have fun.
Ati forehead, yako iko na forehead pia.
Huyu mwingine anasikiza reggae.
Stop mid-stroke. Tell the shorty to subscribe, man.
That's genius.
What?
Thoni, yeah. Oh.
I'm Nukati, I was a HR, but I'm an archaeologist. Mona, jua kuwak, vipoa.
Actually, you're a
armpit killer.
You're a armpit killer. You're a smelly armpit.
You'd be stinking dead.
Armpit killer.
Able to record that content today. Shata sidani niko na content.
Jongea hata.
Moving on swiftly, guys. So welcome back to the episode.
Kai. Hey. Sida maneno.
Yekwe. Your tweet yekwe hapo.
I have no words. I have no words.
Vlad, if you say kwenda hell.
Heaven is the goal. Kai.
Hey, I don't even sweat.
What?
Stone's episode though.
You're so creative, man.
Minimum to creative.
Very creative.
Creativity.
Yes, creativity.
But I think minimum dark.
Kama zile masamaki.
Nigga fish.
Nigga fish.
That's what you need. You need to tremendous. Kubai street food. Tukapata samaki zingine ni black. Ni nyeusi Buddha. Because it's a nigga fish.
See, tuka.
But unajua samaki wezi zita hivo.
Mbona?
Ni fish.
Juni nigga.
Unajua sunaleo. Ah, si. Kuna mademonu kwa samaki, so.
Trust in the side.
Miss Joya pata, though.
Si bada ni nigga fish.
Oh, iko. Izo zinye zunu kwa samaki.
Tulikuwa tunaitanga.
Oh, white. Oh,
kuna siku.
Caucasian fish.
Kuna siku. Kuna dem flani alikuwa tulitanga samosa kwa ofisi. Siku moja katuletea samosa imefraiwa kwa mafuta ya samaki. Kwanza mimi nilitupa immediately. So tunazitanga sambaki.
Wait, mlono ule msia alisaviwa diki kwa
nini? Si samosa na samaki. Sasa hiyo tutaita sambaki.
Ule msia kwa restaurant alisaviwa kidiki.
Si kuchini samosa.
Dad, you better laugh at this joke.
Tony, when do you end a restaurant? Ule msia alisaviwa kidiki kwa restaurant.
Manze.
Ilikuwa Uganda.
Wala, ilikuwa Uganda.
Uganda.
LGBTQ no. But serving the
I don't suck dick,
meat.
But I eat it.
But unajua kuna...
You're touching dick with a fork.
Unajua kuna msia anafanya... Ako kwa hiyo industry,
that was crazy, man.
Kill me. Uganda nombachi.
Uganda nombachi, unajua kwa hiyo industry.
Mm. Na kwa songs zake usema he's serving.
Manyinyong.
Siya kwa restaurant na hotel industry.
He's serving. Niggas serving.
Period.
Ame ilikuwa ya.
Umsia liare. Usiki yu restaurant ilifungo na wasi wakarestiwa. Wasama metu wapi penis. Wasama metu wapi.
Awa mbachi unajua sayi anato album. ame go down
in the DMs.
Ay, tunaongelelea.
Aombachi.
Uburanji ranji.
Hey.
Ah, aliyoboka sikuzi ni ombachi.
Sindio.
Si upika. Si upika.
Omwanika.
Na kona balcony.
Ako nayo.
And some good company anyway.
Well. Yeah, man, well.
Anyway, welcome, guys. Guys.
Welcome to another episode.
Osendo tunaanza by the way.
Karibuni, karibuni guys.
Wala.
Ebu kato to that shit.
Hey, man.
I was the, was the, was the.
But in episode 69.
Wagwan.
Zoza.
Kofiti.
Episode 69, guys.
Yeah. Finally, that's my favorite number. That's
come
my
on.
Favorite number.
Come on.
Don't say desani zangu kwa hiyo jacket.
I'm
about to kichova. Otaiko na bullshit.
Please, msaidie sana hii
sasa. Yeah, see your
but
bullshit.
At least Vlad akwa live hadi sasa. We are rooting for him.
Why?
But my days are numbered.
No, don't ever say that. Why?
Sinio alisema.
Sijui tunataka afike live show.
Aliniambia bora nione 420.
Jewelry rush.
Oh.
Pimple rush zote.
Sina pimple ama rush. Nikusaidia tu nini
glass. You are in a rush.
I stop.
1 minute man.
What?
I stop. Yeah.
That minute was I don't like have time. Man, welcome to another banger episode. Tomorrow miss by the way. To me na feel kama niko talking stage guys. It's been so long since resist the four of us.
Well,
yeah, it's been months.
It's nice. It's nice
today
to have us back.
About to wild.
It's that time. It's that day. It's that episode you've been looking for.
69.
It's that one.
69.
Yeah. Yes.
Wewe episode hadi imefanya mudhoni at your locks. Wewe.
Alitoa locks boy.
Mimi ngo hapa nakula tu mamiti shamba. Behind the scenes nipatie hizi mamiti shamba wewe.
Zinaitwa mini.
Si miti ni dawa though.
Si unapenda miti.
Well.
Well.
Next question.
No man need to.
So today our episode is brought to you by Winpesa.
Yeah.
It's na na dai kulipwa. See, all of us want to get paid.
Yeah.
So let's get paid, yeah?
Yeah.
So it's a top-rated online casino in Kenya offering a wide range of exciting games for players to enjoy, like you guys. Macho kuchezana. Winpesa has made it easier to play your favorite games on the go with their mobile site or from comfort of your home or on your own desktop, yeah. So it's licensed by Betting Control and licensed on board. Strictly over the age of 18. We are not here to promote something under the age of 18. So when you're betting, just be careful and have fun. Because in a leaper...
Unajua, kuna wasi usurvive na yofo mea kubet tu, yani. Anako pengine.
Umeisoma haraka ni kuli kumekia wa gun, bana.
Walai, nimeisoma vile nina somanga tu vitu. Ndikinadikia topa paragraph.
Ha?
Damn, walai.
Yeah.
But kuna wasi uishi hivo.
Hey, kuna wasi wana bet their...
lives.
Wana survive on betting.
Yeah, facts. See uongo.
Lakini aje as in
like
human nangi sometimes.
Kiumana.
Sina umana
but kama biashara tu.
Yeah.
Asubuhi unacheza Monopoly. Midday unacheza poker, usiku unaekela hizo
game. Casino.
Eh. Unacheza games kwa tatu pa day. Kuna nyuto manje hata kwa falaje.
Eh, mean I think there's a quaff the fall of the fallies.
Ah, sinajua
sio. Na akili ni nywele.
Hey, this is angu. za kushuku.
Kuna zile za zinzika sure bets hivi. Kufanya hivi ukilipa do fulani unapata do fulani unaona?
Ukweli that's
how. Asikwangi sure bets tu.
Kuna kuanga nazo, kuna zenye zitaingiana kuna.
So mtu anakuambia ti game ya Manu itaisha tutu anajuaje?
Acha na Manu.
Kuna zenye
zimeongeleleo team. Disappointing.
Ah, wewe fagia kwako wewe.
Hata uje watch ball.
Nini?
Kisi tagenje nito?
Wali lose kwa Chelsea.
Ah, wewe kuna mtu wa Chelsea uko nyuma wewe.
Watu wa Nduvi.
Wewe.
Ai.
But
amekuja na Nduvi yake.
Hiyo inapeanga mse security attack bet.
Nini yo?
Do agenda hivyo.
Nini yo?
Hizi za kulipia. Like sure.
Kwani unarudishiwa do? Lose ama?
Si ukiluz, uwezi luz zote pia.
Mm-hmm.
Si sure bet nafaa kuingiana.
Sure
kuna
bet, that's hence the name.
Kuna zenye kaizi za Saudi Arabia, za...
Oh, unajua tu Ronaldo atafunga hatrick.
Zilisha mekiwa kitambo.
Okay. Interesting.
Adi Kenya kidogo, but sitaki kutaja huko sana.
Nyinyi mna mshai bet? Mshai
betting. Mshai bet.
Ama usha waisi lazima una beti mshai.
Mebet mara kadha.
Nekengia na ama kuna nye... Of course,
inomanga, but... Jai kwa nomeshikili ya checkborn.
Ah, si. Misi kuambishi ya zivo sana.
Utoke citizen.
Si, utoke. Uvae nini.
Hazard akiwa Chelsea, the last time we bet ni hiyo time, Hazard akiwa Chelsea, unajua Liverpool game ya Europa, nilikuwa najua Hazard lazima, no, Liverpool game, I see, only last time we bet, Liverpool game ya Europa, nilikuwa najua Hazard lazima, no, Liverpool game, I see, only last time we bet, nilikuwa like 19 years old or something, wallahi kwani how old are you, 15 last year.
Mnafaa kunifunza kubet tamini
game. Sijui kubet, nilishikumanje. Hadi nikaonja ribuloto.
Lakini si bado natafuta ngadem na bado unaumanje. Bado
jeu. Mwache kwa hivyo.
Alafu, alafu ata bite lip. Jua na umanje.
Wow.
You guys have dad jokes today. It's giving.
It's giving fathers.
No, no, no. It's giving lip ya Jolie.
Senda likuwa make dad jokes nini.
It's giving lipeja. Nito ilesika vijana baru baru. Mlicheki. Kwenye ulikuwa bro, sirudi.
My G.
Oh, ah.
Never try this at home.
Ani juna tizanga boy. Lata sahi manze.
But mungu iko sawa sahi at least.
Story ni gani? Miss G story.
Story ilianza like this.
Oh, likumumia lip.
Ligongo elbow ni tiza boy.
Butros, aku about kula.
So, yeah, album launch. Now, as I introduce two game segment, leo imeshafulcha hapo mambo hapa. Leo ni episode 69. Tunaingia kwenye 69. Bana, mpe karatasi moja achukue hapo kwanza before tukasirike. Play karatasi bye. Octopi, double Z. Ni yangu bado. The crochet mistress on TikTok and on Instagram as well, the crochet mistress.
Alafu, she's such a sweetheart.
Oh my lord. Shout out to you, baby girl. Thank you for making me look fine.
Period.
Period.
Yeah.
Anafanyanga massage hivi?
Aki guy.
Swali.
I met a fan on Friday when I was coming to see you guys. Her name is Terry. Oh, she was the sweetest. Shout out to you, Terry, man. Thanks for always listening. Ametujua.
Thank you, guys.
From episode one, guys. I'm an episode three. To a point that when she even asked me, hey, yo, ulipoteza miwani zako club, Nicola, kanyo unasikizanga. Like, she was just, she has a crush on you, bro. He's mine, though. Who doesn't? Yeah.
Hey, usini claim bela watu.
Anachoma.
So today we are playing truth or dare. There's no dare here. It's basically truths.
Peo mse swali yake.
Junito? And you're not lying here. You're telling the truth.
So whatever the question is, we must answer truthfully. Na tunajua mambo yenu. So mkisema wongo.
Hii moja ni ya pusi. Na tunajua kutakuwa na moja tu hapo kwa hiyo crew.
Tuko na mbili.
You got that one. Imagine hata hii swali ni huyu aliandika.
Wewe ndio umeandika, kwa sababu sina imeja hapa.
Sema.
Jeni tuanza ama Vlad anza?
Vlad,
so truth.
How's your first sexual experience? Be honest.
I thank Jehovah.
Guys, watching your show. The only thing I remember, I hope Masango will watch online. Wanilimwagandani. Nilisikia ni kama mwaga imeendekea kwa fallopian tubes huko. I swear that shit. That shit went.
Kwani ulikuwa pipe?
That shit went.
Hose pipe.
It went.
Kwani ulikuwa ndani? Ulisim nazo?
Mbaya. Hiyo kitu ilikuwa nda. Nilijoin mimba.
Day one.
After how many seconds?
This was your first day.
After ya kujua ngono.
How many seconds?
Plus, I'll call and ride, so not much.
Ah, yeah. Weakness.
She's in control. After how many seconds?
Skumbuki.
Three months.
Three months. That's the only thing I remember.
I did parental advice.
Eh, but when you're in case, you're like a mess up. Mono ni anikevo.
Usha wai katiwa na the same sex. Eh, not once.
Tell us the story. Tell me a story.
Backstory. Usha wai katiwa na the same sex.
Nakafanya nini? Kulo ukasikia yes.
Ayo siku. Eh, mini pusi yo. Yo, ni shy. Tachukua tu swali ya mwisho.
Unaona nilikugwara hapo.
Gwaragwara.
Gwaragwara.
Mikono kunywa gwara.
How much is money?
Hype balo. Free hype balo by the way.
Hii ni ndachukua tu ya 5. Yaani
nimeshika kujibu hiyo. Whatever happened to him is not fair. Yeah. He deserves so much better.
You can't just say that in between a game like that.
But it's in a game. I love you. Ni disclaimer.
Sina kwanga real.
Aya, tuambie.
Aya. Hey, lakini yangu shwari.
Sema. Nani aliandika?
Ni Moreo. What's the strangest thing that has happened while you were having sex?
Nah, but show. Stranger things.
Eh, unaweza kule mwagiwa mate huko unajua tu. Watu ni wawia duku nje.
Ama unakula mtu ako na homa atoa makama.
Ulipigwa bari ya aga zikashuka.
Ulispakiwa zikashuka.
Atia ya buda.
Natuwa wao. Eh, utani anuwa hivyo.
Eh, utani washe blanti gine kwa.
What was it?
Shit. Just don't think about it too much. You're just saying it.
Crazy.
I can't just say it.
It was in the past. I have it's to think current. About it.
Walai.
Eh.
So.
Usifikiri about reputation. Tuchajibu swali pamoja.
Guy. Akiwoi. Babe pole.
Hii ni kitu ilihappen kitambo sana.
2012. Hapana wewe.
Sema tu.
Please.
Shajwa miaka.
Class 8.
2012.
Shajwa miaka. Nikuwa class 8.
Yeah,
the weirdest thing. Mm-hmm. I think the weirdest thing ni mse alifat.
What?
Na ikuwa ile. Ilikuwa.
Slabra ni. Acha nseme
hiyo. Eh. Alikuwa doggy style. Mabishonari.
Nothing can explain that first of all. Acha style gani.
Akaona tu a release. Aliona kitu ni tamu sana, acha tu ni release.
Alafu. Ndio akaniambia ati pole alikuwa na mwaga. Niko.
I said to God, baby, you want to get the ink and you're not fucking again.
Go.
No.
Bala mwanaume agoje pussy fat na nyamba.
Wallahi. When you can't do it. Fake it.
Fart it. If you can't make it, fart it.
Where?
Umekula majani.
Isn't it the name that if I had to say mbele ya watu?
Episode 69, guys. Soma yako.
Fuck.
Yeah. Uzuri, it's only one round, guys.
It's enough.
And they're fighting. And they're farting.
It's enough.
And you are fighting for your life.
Uh-huh.
At least Faria naenda round ya pili. Can you remember the first porn video you watched?
Wow. You know what I have.
Yeah, ilikuwa. Ilikuwa green to those things. Ile after class 8.
Uli watch porn mara kwanza after class 8?
Yeah. Ulinyonga nayo?
Watch porn the first time 2020.
What? COVID
ilikuwa like hivyo. Unajua wale? Wale ulikuwa mbaya design.
Mimi niliwatch nikiwa class 4.
Four.
Class 4.
I was lured to kwa eat. Kuna dem flanya likuwa. Unakumbuka Judy? Unakumbuka kazini yake?
Kwani huko umeokoka?
Ule cheesy. Mi usikia aliniita. Wacha nikwambie. Aliniambia Mothani come to watch movie. Mimi najua na kuwatch movie.
Exactly. Sivyo ndo zina.
Mzee.
Wewe acha kujustify yako na pointi yake. Milfi.
But yeye ni 4.
Uliona Milfi?
Milfi. Eh, hiyo movie ilikuwa ngai. Uf.
Alifika kuama.
Kwa DVD.
Kabla Spartacus.
Bizana barubaru.
Tulinyoroshwa.
Na wewe uliwacha je class 8 ili kulua to watching porn the first time.
Unajua easily vako after kushata eh. Alafu sasa
feel like a man.
Ati sasa ukaukia usi feel ati unajua hiyo shit kisimama bro.
Jesus Christ.
Unasikia anga uchungu mwingine crazy.
Nikawa immediately yeah.
Oh kufanya watch ndio.
Usikia uchungu.
Exactly. Sijele hiyo point.
What?
Si ati ni movie, maker.
Solo movie gani? Oh, American Pie. Yo single ati.
American Pie was crazy. American Pie was crazy.
Oh, kwenda www.pornhub.com. Kama mimi vile nijipeleka huko.
Ulijipeleka?
But hiyo ilikuwa the first.
Kwanza kulikuwa
site. Nilianza kujajiwa by the way.
Kulikuwa site zingine zilikuwa na majina sijui nini
XXX something.
Ulikuwa unaenda kutafuta nini?
Nakumbuka nilianza kuniuliza na my significant
other. Wapchik ilikuwa mapicha.
Nilianza na my significant other. Have you ever watched porn? I'm like, no. It's like, what? When I'm saying kubwa even oje watch, but I'm like, yeah, kwani what am I going to do there? Bro, if I type you, can I really type? I was like, Jesus Christ. What the hell is going on? Like, it's lazima bills zilipwe.
Mimi panasha.
Watu wako mboka mbaya. Mamilfu kote, juma nini, huko, I'm like, shit.
Let me support you guys.
I got you guys. Let me support you as I support myself. The fact
that kuna categories. Mina jua, sijingi at Pornhub.
Walae.
Eh, as in mimi kutai Pornhub. Kuna categories. Sasi kuna mse lingia, akayanyesha vya kuna category. What the hell?
Bro, what are you saying? Juni mepanda manyanga, dere anaeka mix up, akayeka Pornhub. Ah, alafu ni screen.
Mix kwa mat.
Eh, si imejama screens. So ni Pornhub. Eh, makanga dere dere.
What?
So kwanza ndio nilikuwa nimetoka studio ni late tunaenda home.
Shukisha
round 1. Yeah. Eh, round 2 tena. Eh, mpaka watu akanyamaza kwa matatu.
What, that's crazy. Mpaka
ni mambo mnaanza kuangaliana.
At this point wewe unataka tukuweka.
Unajua sasa nikukumbusha.
By the way,
mimi ukiingia UN ulikuwa unaonyesha na ID yako kwa simu.
Yeah.
So mse fulani amefungua browser yake hivi. History ni wapi Pornhub? So unafungulia watch na una first thing Pornhub.
Ah, yeah.
It's quite crazy.
Ata so at the end
ata hiyo video ilikuwa and I think hapo ndo limwagia penye tu hiyo video iko imeisha. I saw hiyo video imeisha ilikuwa katikati na nani. So then endelea.
Kwani wote ali play.
Zi unafunga hivi tu browser inaendelea ku play.
Oh. Wa. Wow.
Akiwa live and is stuff is question.
Sasa wote ana utiana. Ati eh wote ana
leo.
Mwini simi yako kidogo na kuja.
That's why.
Isi simi yako kwa na vitu.
Testi yako ni kaya angu.
Acha ni somesa na ambisho.
Acha ni ulize swali. Ile tuneza pata kwa history ya mse umjudge ni nini?
Ma male fuko.
Wala eh.
Ati male.
Okay, uneza judge.
Ama ma nini threesome ya wanaume wawili na wewe ni una demu moja. Bro, you sick in the head, bro. You sick in the head.
Mimi inaweza kujudge na nini? Mimi inaweza kujudge like vitu mingi sana.
Nisomei swali ya mwisho. Hii swali ya mwisho sifai kujibu peke yangu.
Okay.
Ni kila mtu anajibu collective.
Usitengeneze kama neno zako sisi. Kama
tumejibu hii.
Hizi maswali ni
ngumu. Tumejibu collective.
Ni kama tumejibu si wote.
Ushawahi.
Mimi kwanza nashukuru hiyo ideal kwa Vlad. Ama?
Eh, ni Vlad.
Ni ideal kwa Vlad. Ame explain vizuri.
Ushawahi peana ama kupewa wine hadi ukasikia kumpea?
Ah, wine.
Atoshai peana mwa ukapewa wine.
Sasa wao unaona kacha wine si tunapeana wine.
Oh, kacha wine.
Mimi na kupea hiyo stuff.
Nashindwa wine aje.
Kuna wasi wanajonga kukacha wine.
Muzoni anajua kukacha wine. Kuliko wanaume wengi sana huko.
Anajua kunipea ni vitu hizi.
Yeah.
Wait, I thought essence ya madem. Essence ya madem kupea na wine ni kusikia inches.
Zani. Eh, but sasa simutani anajua kukacha wine kuliko mimi na kona inches.
What?
Wengine wenu ni ukuta, kuna difference.
Sasa why am I giving you a wine just like this? Na ni blood, sweat and tears.
Eh, do you know how much work we usually do when tukinama? Unajua kuinama ya njaa tu. Tukinama na bado na shake booty, una shake bum bum.
Imagine.
That's a talent for real.
Yeah.
Alafu bado usimame hapo kae ka steamer.
She's kia upeleke tu demo home kama wasa wa Jamaica. Ting ting ting.
Si hapo ndio watu wengine usema hapo ndio foreplay inaanzia. So kufika
kacha wine.
Ukifika ni kuproceed.
Kwa ni kazi. Azina kuna first time. Si ulisha feel hiyo size huko. Okay, yeah. Kwani tuna waste time yani.
Makes sense.
Dang, what?
But sasa demo yako kipia msimu mwingine wewe utaona kama cheat.
Wewe.
For real?
Okay.
Well, labda nisione.
Mko strict guys like.
But it's just a wine, I mean. You're just dancing and then you're going home.
Yeah. Then you feel like that, you that's a thing doing like this.
As much as I feel it, I'll never see him again.
Please.
See the best there.
So you have clothes on.
So, even worse.
So it's like cheating with clothes on.
Mimi ni kuwa ini ni sketu ding.
Same.
No.
Ah, see you nataka kusikia. Uwa shaka ta.
Mimi nini?
Opinion yako. 7 and 9.
Mimi nini?
Naona. Kama acha nikuambie.
Sinaona.
Is it cheating?
Sinaona pia.
It's just cheating. It's just weird.
But maybe
it's not cheating, it's weird.
It's like crossing a boundary. It's a certain boundary because you're being whining, you can whine, bro. Kwanza it's whining. It's just not twerking. You're whining there and you're feeling the sentiment that's wrong
wakiwa Egyptian hapo hold here alafu niambie you're not cheating
kweli tu mimi nitaenda
nitaenda
tu muthoni
hold who
enda tu nikawaine tu muthoni nijibambe
yeah
kwa sasa ndafanya
unajua maboy sema ni mdewe amekaa
yeye
mwenyewe ndo amekaa mkwako see
but unakuwa kule msi alipewa wine high school hadi akakaa
sio kuna dem nakubali dem ni na jileta
kwa unito tuna ati
lemsi alipewa wine high school hadi akakaa
Eh,
high school yetu kumbuki your story bro.
It I've never seen it too.
Ebu nikumbushe bro.
Sisi majina yake
tatua kwa pants. Yeah.
I take care.
But anyway, tulikuwa the same year.
Eh. Hey.
That is what? Hey. A grown ass man. Like a grown ass man, bro.
Sijui kama leo nule msia akona mademo wawili, but ni mdemo mmoja.
Eh, nataka tuongeleleo mambo.
Two heads, one body.
A better than one.
Moja na shughuli inacheza mpira huku chini nyingine ikishughulika.
By the way.
Ni mmoja kwa ni mmoja kwa smoky na mwingine kwa bowl.
Si vile jojo amesema.
Wewe unasema, okay, wewe juni kwa uso.
Mmoja anacheza ball.
Mwingine ako tingalingaling school bellaring.
Eh. Yaliwa unajibamba hivyo.
But that must be nice.
But article. Mhm. Ati kuna mmoja anaweza kwa kusoma kitabu.
Eh, anasoma kitabu na kwa sana.
So, ngoja.
Ndio anasoma. Aje. Ako hivi kwa gazeti anasoma obituaries.
Just watch. Gula na buku ja hivi, kuja tu hivi. Ah, so hivyo. So, these twins are like this, conjoined, yeah? How am I reading a book here and you're getting fucked?
It's mental.
So what happens when another girl gets a husband?
Same routine.
Oh my god.
Oh. Well, that's crazy.
Mwingine anachukua tiri.
Entrance ni moja.
Ama mwingine sana tiri.
Taki nani? Oh my god.
I'm going to remove the episode. Hati mwingi ya shukulike huko matunda.
For real though.
Yeah, tuwezi kuwa hapo.
Oso, mina kuwachu kijibambu huko chini na mini kuhuku kwa tiris.
Yeah, sito switch up nikibaka.
Now if I get aroused.
Sasa. Na una focus na mdemu wako.
Na.
Sichekeshe mdemu wangu.
Na. Even Nyamita said, anauza maswali lakini anaweza kanseliwa. So, it's very controversial. I don't understand the situation of that stuff.
I asked a question on my Instagram. What is the weirdest thing you've ever found in someone's phone?
Phone?
Yeah.
Okay.
These are the responses I got. Kuna moja, my dick pic that I had sent to her sister.
Damn, wait. Damn. Hold up.
A win is a win.
A win is a win. At least your power is being shown.
Yeah. Adi, when you two paps alisema. Paps alisema.
How is it crazy?
Si crazy.
Ulitumia sister yako na naipata kwa simu yako.
That means he has a big dick.
Paps alisema, hii shughuli, ukienda, ni unajenga CV.
Bas.
Tenda.
So, kama, okay, sijuika, labda ni step sister, wezi jua.
That would slap.
Sick life, Alabama.
Ni sister.
But we, yeah, ni crazy.
Right?
But a win is a win for the whole child.
Well, that's fucked up, man.
Kuna ile time unaimbanga, ebu wana ipicha, alafu una scroll, woo!
It's familiar.
Bako uka identify ni dick pic ya mtu wako.
The next one is the one.
Identify your dick.
The next one is worse.
Sasi.
My sister's pussy. Me, my question you know to you, sir, is
how? Pussy looks like.
How?
But, najua kuna hii couple fulani wana date na ni my sisters and brothers.
Ama ni pet.
So labda waliachana.
Next.
E couples, by the way, e couple lenye ime trend. This is my bro.
Ah.
See, of course, Sasha ona basically they're intimate.
That is some crazy shit, bro.
So, akiachana.
As in,
Jackie paliuko izea jo.
Jackie funga huko kitu.
Ayati found his texts on those Telegram hookup pages inquiring about hookups, yet we used to fuck every day.
You niggas fuck every day.
First of all, that's wild.
Fuck! Are you fucking every day?
But also
that's
Telegram
not a problem.
Groups, that's crazy.
But that's not the problem. The problem is. The problem is, una get every day that badu nanda kutafuta hookups.
Imagine. Maybe si jam.
Sedi ya mdema ama boy.
Ni dem. Man, ni boy sasa.
O boy nanda kutafuta.
But wanaume wanajituma.
Sounds like you.
Maybe ni addict.
Maze. But that's the only.
Bigger than that. Maybe he's an addict. He's a sex addict.
Ama natafuta fetish. Crazy.
Fetish gani yo.
But then nakuanga shida. Kuna mademu hizi kwa real na wao. Kwa unapenda dem sana kwanza usitakaje fetish zako za kweli.
Walai.
Kwa nini si
yeye anafaa kufanya hizo vitu zote? I don't want to know your fetishes.
I don't want to know your fetishes
tena.
Mbona si?
Aje.
Hai.
Na vitu zingine.
If I'm pleasing you, that's my pleasure.
Eh, hey, right?
Eh, hey, but na vitu zingine za siri tu yani si.
Wewe uko kwa siri.
Ukinyambia unapenda your toes sucked.
Oi.
Na sasa hiyo wife yako ni wa church.
Mrs. Isaac.
Si hata Isaac. Kwa hila hata hala kwa inambia watu.
Hey, watu wa kanisa kwanza nuna
kwa mawani.
Isaac toes.
Watu wa kanisa. No. Mino nanga wanajifichanga hiyo shugu. Hiyo hizo
vitu. Ando wanafanya. Hey.
Masa extend. Wanga retired.
Wengi wanafunga retired hoes. Vlad unamona anaogopa kwa ambia demu yake fetishe zake.
Lakini haifa hivyo.
I'd like to know your fetish if you are my mako.
But most of them.
No. Afanya ni. Akufanya feel satisfied. Kubambane. Completely. Do you know what
exactly?
Do you for anyone else exactly. Or anything else?
I feel like you for should. Most men, it's usually about raising your family. More than you being happy about where you are.
But that's your problem though.
Then you have a problem.
Communication.
Eh.
Lack of communication.
Zii, pia kuna wanaume natangu ati ubi akona mimba muowe bas ni wako.
Eh. Isn't it? Is a colonialism.
Zii, yo staff ina penadi sahi.
Walai.
Ati?
For real, unambia umempea mimba, basi muoe.
Have safe sex.
Mbona unampea mimba, sukai nayo.
Have safe sex.
Okay, it has already happened. It shall happen hivyo, ndio unaanza kumfichia rada. Kwanza kuna fuck with her like that. So after ushambiwa ni wife yako, so si unaenda kutafuta mwenye alikuwa na please before.
Mimi niko na swali for you men actually. Why are you fucking, why you?
Uo mse mwenye umekubali kwenda roho.
You have to be too much.
Yeah, you're too much.
Why you just having raw with somebody
of owner feelings, ne?
Why? Just strap up and to. Enjoy. Yeah.
Hey, RIP Vlad. Ark your life, Vlad. Hope to you. 20th. Finally.
Chat to end the next.
Hey. But I'm Vlad.
Aya.
Salimie mhag. Usilie.
I may make it to me, guys.
Aya, next.
Amen. A miracle next. Has happened.
Next.
Uh-huh.
My girlfriend's nudes. Alikuwa na scroll kwa simu ya beshte yake akapata na nudes za demu yake.
Afaiko surprise.
Oh, ana send to many.
No, that yeah. Like to me
and
peke yake.
And a streak.
Now na saving chat.
You and
74
others.
Yeah, streak. Aya, the plan.
My sex tape on someone's Google Drive.
Hey, Google Drive.
Yeah, yeah, that's safe, wild. Bro.
Yeah. Hey, Google Drive. Google Drive.
Kone ka ule dere. Ule dere wa hiyo mat. Juka uwe kwa flash. Kuna juwe yari kitu. Umeenda saiba, uka save, ukaeka.
Na unai watch. Umeusha yi watch mara.
Google.
Hey.
Oh, for life.
Kwa hiyo ni waf.
So his free account ilikuwa Pornhub.
Mechingori. Yaani na save hiyo hadi mzee. Ndio let me say.
Eh, ni mzee.
Eti tumie tuone
pia. Niko na an interesting question for you guys.
Mm-hmm.
So, your home girl is dying. She has to get her coochie ate by your man to survive. What are you doing? And vice versa. Your homeboy is dying. He has to get his dick whatever
sucked by your shorty.
Yep. What are you doing to survive? Gone too soon, Maji. Let it die.
Juka, uliwatch na soto wakiambio, kina Samiru wakiambio, msi, venye watamu wakiabasha maana.
Adi mpea di gari.
Matanda wako vude, kutachisha. Hey, tuarusha bash.
Bwede, unajua, chichangigs walikuwa wame come up ni hiyo swali, a while back.
Kwa hile episode ya kina Philly na...
I guess walikuwa peke yao. Wakisema kabisti yako kati seme nani seme fari mtoni amir pigwa snake bite yo
base na kina chunks na feeling
na kumkwepso
uta isa kama utamwacha
deni
mtoni
die and I suck your shit. I'm goofy, bro. Nakupatia the best head you've ever received as I'm saving you.
Na kuwawe.
Nitafutieni wanyama.
Na opposite gender.
Sana nipatie nyinyi.
Mimi na save.
Sama
cheka. Nita need.
Jiricho hizi ni save for shit.
Nita survive. At least. Ni maona sija kemewa sana.
Oh, una survive kutoka wapi. Nena na kusaidia.
Na survive.
Nena kusaidia.
Deep down. Najwa mwezi ni achari kutu. Hawezi ni acha nikufe.
Wala misi hezi wacha. Mta, I'll take one for the team. Misi ya wacha mkufe.
Bifari peke no dacha kwe. Ni wengine, oops. Gone too soon.
So, wala itabiritu mmesaidiana kama wanaume.
Okay, misi saidia joni. Ito iria daily tu ya.
Kama nyo yule meumwa. One suck each other. One suck.
Heri niji suck.
Everybody sucking. It's a sucking.
Hey, your snake ni kubwa. Umeprove to the cameras. Wazi. No, but yeah, ni tu mimi. Neni tu no wangala tu mkikufa hivyo. Na wangala tu mkikufa sanda wasaidiaje.
Okay.
Girls crazy.
Tunaandika hapo wili.
Unaweza kwa hapo na kusave unabambika. Fuck, finally Fari. I'm come through for me today. Gwag, gwag, 5,000.
Nipa.
Alafanya ni hivi kichwa. Kufa. Fuck your shit, bro. But
what do you show you think about?
Menda sana, wee.
What do you think about that? Wee. What?
Mimi like kama mtu anijenga na wako. Mkinijenga do na wako. Mkiniashwa mnanitumia ido kwa
account. Surprise.
Yeah, nilipeni ni wajenge.
Mimi nataka kujenga.
Sasa uangalia mkikufa tozo za lini?
Nitatafuta dogi.
Ama kambuzi.
What? Kuna zile fish. Ushaona hizo fish za
sasa? Bye. I got you.
Bye.
Kuna vida fulani, umeangalia story ya dogi, kuna kavida fulani. Msee alikuwa amekata hizi chiplika. Akazima.
Oh damn.
Kaa toje iko hapa. Kaa toje iko hapo.
Ule dem na boy.
Si dem na boy, boys tu amezima.
For real.
Kuzima.
Kwale nyonga.
Sijui alizimaje, mimi sielewi. Si unajua ni vida. Sasa kuna kadogi manzee kalikamu. Hapo nyuma manzee kalikuwa
ka. Kakaanza kulamba lamba.
Kulamba ama kukalibana kumbishi. Manzee. Yeah.
That's crazy.
No, these fucking amka. Dogs. Like umse alikuwa meze. Yutu tubosko.
Maybe he was. Aki feel. Aki skia
alikuwa
hapo.
Naota. Hey.
Ata situa.
Anadijana mashetani tuwa hapo. Some tuwa sima kiwa in the dreams and you're like having like dreams when you're asleep. You're
sasa
like
alafu wamke wanze kununua tu daipo all of a sudden. Yeah.
The that's exit cheeky. Became the entrance.
WrestleMania type of team. Where?
What?
Anyway.
Wazi.
Crazy.
So I have an interesting question. Q&A
episode. Guys.
Let's just jump to something very interesting, yeah?
Uh-huh.
My Q&A is, how much weight should honesty and transparency carry in friendship? Even if it means risking potential discomfort or damage.
Si ndio hiyo ka leo. Si hii example tumepeana tu
sasa. Oh, sasa hiyo mnatuweke. Oh.
Tushajua.
Mimi ndio waokoa. Mtoni ana damage.
Tushajua.
Mimi nitaambia na hiyo waokoa.
Nikisurvive. Eh?
Na ina tawakoa. Kimori, utawakoa?
Hey, wewe achana na gadhuku.
Hey, no.
He was just he's just a fan.
Hata Mary ni dead tu yani.
Hata ni dead.
Ami wale msinze cha Mutoni ya dead. Mimi.
Mi hata hizi ziko tu dead.
Na muokoa kule mbaya.
For you niggas.
Dora the Explorer. Mary, I love you.
Unajua, mimi eri ni kufeni kijua. Jonito is not gay. Then ni leave ni kijua. Jonito is sucked my dick.
You will not rest in peace.
Where will you have more peace? Think about it.
Yeah. One imagine mnapata na mse. Tu mse aliniokoa, aliniokoa aje.
Hey.
How do you imagine your story?
Atunambia watu yuako. This nigga yeah. Saved my life. How
done? Nigga is gay.
Acha tu vlada, dude.
Nesuke, once a nigga amechukua yo lane, it's hard kutoka.
For real.
So once umesakiwa na nigga winziwe, inakuwa. I need a nigga in this shit.
Hadi Simba kikula mtu, anauliwa. I'm not saying we should kill people. But if suck my dick, I'd kill him.
One ati una tembea tu. Una normal date au.
Okay.
Una
parla na mse. Remember your dick was sucked.
Hey. Yeah. Wow. Hey. But hey, that's crazy. But pia mimi nitaacha tu mdedi.
Hey, hey, hey. Walai,
jinjo nitaacha tu mdedi.
Walai.
Okay, wewe sis kuacha, I'll save you.
What ali atalipa boys mwingine?
Tamwekea
mandisco matanga. Mbaya,
mbaya, bash. Ndakuokoa.
Hakuna.
Mimi ndakuokoa. Wow.
Hadi kuchakua na guest mazishi yako. Butros, yeah. Samiru.
Kila mtu just podcast.
Kila Shiguan.
Kila mtu. Kila butu. Guess.
Went too soon.
Vijana barubani.
Dori, man.
You want to bam bam?
Siwezi. Siwezi by the way.
Is it uncomfortable for you to like, are you afraid to be honest with your friend? Should you be afraid
to
be honest
with a
friend?
Hell no.
Nafaka honest. Like,
but nafaka kwa principle ya maybe uki protect itafanya hiyo friendship yenu sikuwe shaky. Kuna vitu
sana protect kama.
But inakuwa shaky juu rafita kitu.
Eh. You're always living on edge.
Unajua labda ukimwambia shughuli fulani ulido maybe atakuview different ama atakujudge different.
Kama kula demo yake ama.
Kasa kati seme ati Vlad ameniokoa.
Oh.
Tuweza kuchikilewe changu yote.
Sasa.
Sisi kuview different, but.
Exactly. As in kuna venye.
Ta kuview different, bro.
Lazima tu.
But seriously, ni principle. I'm really yeah. It's kuna, principle of relationships.
But kuna vitu zingine. Afadhali ni dedi tu nazo kwa grave. Than ni seme I fumble friendship yetu.
You think so?
I may disagree. Me, I'd rather be honest with you. Ujue where I stand, where my mind is at. If I'm wrong, okay, let me know. If I'm right, I know I am.
I would appreciate that's the good honesty.
Unajua kuna zile, siezi, nakuja na hii idea.
Ebu nipati, nipati scenario.
Example. Yeah, you want to understand.
Enye, uwezi kuja uniambie mimi.
Maybe. Unaona vinye sayi, tumeonge hizi shughuli zote. For just an example, maybe ukiwa mtu hii ushai inaitwaje
save msee
ara siku save msee ukiwa mtu hii labda uli abusiwa vitu mbaya sasa ikuje uwezi open up vitu tukikama kwa topic fulani uwezi kama open up kitu kama hiyo kwangu
yeah.
Kuna vitu zingine uta prefer acha niende tu nayo kwa grave
but ngoja is it a matter of kitu imekuhappenia wewe ama kitu unafaa kuambia bestie yako yeah, ili happen
between us
unajua kuna vitu
si lazima uambie kila mtu kile imekuhappenia but kama yes, kama ni bestie yako ko included
like they have the right to know
yeah transparency of friendship
kama for example
you're stupid you have to know you're stupid
uko na dem simefariri dem yako alafu a cheat
tuseme tu ni kusema
ni kusema tu calm down guys sasa nisikuje ni kushow fari ana cheat ama uwezi
unaona vitu kama hizo unaona hiyo ni kitu yenye namhusu si wote
chindo nasema
would you want job to know
eh, or if it happened to someone you knew would you confront them
would you tell me my friend is my husband my boyfriend but, is cheating on me
eh sino nasema hiyo ni vitu unaenda ku yeah I'm not a snitch.
Okay but your boyfriend not is cheating
didi. But kuna vitu zenye
no didi no didi
what, what?
Kuna vitu ndiye najaribu kupata hiyo unajua ki open up more each and every time kiwa mabeste mnaendelea kuwa mabeste na Fari
yeah.
Kuna vitu lazima utaenda ukimwambia ki open up tu pole pole sio kwa una get
but nyinyi ni mabeste already mejuana for long
kuna vitu hadi wa leo jaambia Fari as much as akun ni mabeste
kunaye
sasa ni wewe tu wewe tu ndo unajua Fari pia wewe kuna vitu of course unaona aina haja ni muambie lakini maybe ni kitu na kusumbuanga unajua pia mabeste ni watu mnasaidiana ni kat wase we treat ka therapy one or another
ni relationship
exactly.
Sasa but kuna kitu tu fulani ujame show unasema ngacha nitadidi tu naye
I mean best believe nakuja na kuambia whatever yeah reaction you're going to have oops
if you don't like it deal with it
I didn't do it so
siezi kuja ni mimi niko on the wrong side and then I'm going for consultation to Muthoni and I expect her to sugarcoat anything I expect her to tell me the truth.
Exactly.
You're fucking up here.
That's exactly what friendship is.
You need to pull up your socks here.
Well,
like, and also, I will be mad at the moment, but then I'll sit back and realize, oh yeah, she is making sense.
She made sense.
So I appreciate the honesty.
Yeah.
I mean, Kuliko, you kissing my ass and telling me all the time, it's okay, baby girl, you're doing well.
You go, babe.
I'm not doing well, bro. Oh, hell nah. I am not. I'm not doing something good here. So just tell me the truth.
Yep.
Missing a shida na yo, by the way.
I agree.
Ntena tu ni pambane na hali yangu kombele.
Tendo ulie, alafu realize ulikenye ulifanya ni ufali.
It's the truth.
Like, if your relationship is not based on honesty, wacha tu ikae.
Exactly.
Thank you very much. So that's the simplest way you
love. Say ni my bestie. Tumekuwa bestie for many years.
Mm.
But kuna mdem fulani labda ulisema, mdem ni mdishi though.
Lazima nkushow, bro.
As in, kuna mdem ni mdishi. Hakuna, labda ni alikuwa kienyo fulani, ukasema, inayo, uwa kuna mtu ataijua.
Ayo nakukona
hayo. Unaona vitukaa hizo. Alafu, unacheki wameamua kudedi nayo. Maybe tupatane kwa ki event hivi. Alafu,
anzi kufan girl.
Exactly.
Tricky.
Akwambie, sasa niko zile za, hey Vlad, see we did it. Vlad, kwanu unasa hao, unajua kwanza juangi wananga filters.
Hey, kwanu mekula makenyo?
Tuko Vlad. We need to go. Focus.
Pen example. Focus.
Ni example.
Focus.
Una imagine.
Walai.
Imagine saa kituka yoko. Eh, boda. Umbe umekwaga uki fanya vitu zingine na. Eh, si hata hizi ni vitu gani. Ama tuna vlog ama kituka yu akuja interrupt.
Azi ama hapo kwa comments YouTube.
Masicho.
Vitu ziu fanyiki. Si unelewa scenario kaa hizo. Ziu happen.
Me for me, if it's friendship without honesty, kanayo.
Kanayo. Because me personally, me, I'm very honest.
Mr. Ki hype guy. Niko nayo.
Tunambia nanga
kwe. We hype each other when it's necessary. We tell each other the truth when it's necessary.
Balance, okay.
Scenario kaa hiyo ya Vlad. Sinajua si ati ya
nikuwa ngana. Kuna vitu lazima mse.
Alikuwa na papas ati kuisema.
Kama hiyo.
Hey, say my example.
Yeah, kienyo ame stick to it. I get you, man. Because even me, I wouldn't
tell. Akuja hapa, anaungia Kikuyu.
Probably there's a nigga I've smashed and I never tell people.
Never tell anyone.
Never.
He'll die.
Ebure emisi.
Die with it.
Ebure emisi.
Tebu, guy, I was about to say something.
But then juzi nime open up kwa mabishto wangu. Unza, hey, mbono juzi nime yo podcast. Seo nime choma hapo, nime kuwa vulnerable.
Oy. Tuambie though.
Azi.
Tuambie.
Tuambie
podcast.
Tuambie
podcast.
Tuambie kwa podcast.
Ah, yu na
kufanaya. Na vitututa mwa kudedi tu na azo.
Uispa, watasikia.
Ah, yuzi.
Isu renyu imenipeleka somewhere interesting. Almost 200,000 condoms were distributed kwa rally ya Naivasha. Ito litu ime happen juzi. Ile vile mnapenanga 2 free condoms. And people ignored them.
Because they prefer
people prefer prep. No
people
but majority preferred they were given preps.
Nika socks, nika viatu.
But sasa nakwambia most people preferred to be given preps or test kits. Or test kits. Test kits are preps other than them giving
condoms. But you know, for this statistic, they're looking at numbers. Wanaangalia wale walichukua condoms versus those who took preps and kits, whatever.
Yeah.
But they didn't check those who bought condoms themselves. Waliangalia tu
wanajua kuna wasali kuja tu na
azo. There's no problem. Yes, kuna wasali kuja
trust makama sutra, manini nini. Then
napewa hapo sure.
Kama sutra? Yeah, they're really thin. Oje yona? They're really thin. Hata usikiangi nini kitu.
Ay, Vlad. Uko podcast.
Episode 69.
What the hell?
I'd recommend.
Alajituma. Anyway, kama sutra, kindly to sponsor Basi. Hey, kama
sutra.
Please.
Yeah. So, I mean, what's your thought on... But, okay, you said your thought on that. Yeah. But it's also weird. Okay, maybe what you're paying your staff now. They should up their game on the quality of what they're giving people then.
But unajua, ukiangalia...
Siyazi chukua tuyo kondom kujifraisha.
Generation yetu wasi wengi wako so landed kusuizi staff kuandia vitu za free. Lafu, one or another vitu za free zina honga tu na kaswara flani.
For real.
Kama usha watch F is for Family, kuna episode mse huu. 1, 2, 3 and a bust condom. 1, 2, 3 and a bust. Wow. Na hizo ni zile zinapatiwa wangu for free. Hey, waseo aligain. Mimba yo show. Njoo chefi so family.
Spread word.
You guys should watch that show, man. It's an animation. Crazy. It's hilarious.
I know the show, but today or two
episodes. But my question is though to the government. I'm not paying condoms free, like any pads is where you cross the line.
That's also crazy also. Mm.
Exactly. Exactly.
Yeah, that's where you cross the line.
So the boy child... akona higher priority than that girl child who cannot even afford.
Ni kujibamba. Hey. Yeah, girl child ni necessity.
Ni necessity.
Doesn't make sense though.
Tiga iwa na inywe.
Eh ni. Ata mi selo angi your stuff by the way. It doesn't make any fucking sense.
Nini elewi?
Nimeelewa. Nasema si elewi vile government inafanya your stuff. Because
I'm making sense.
Kuna soko kwenye wanafanya initiative ya kuuza pads and it's 6 packets for 300 shillings. Six packets. Meaning one packet is 50 bob. Yeah? Just 50 shillings. Mnapayana hizo kondomu zote. Mbona msiende kwa washrooms za university? Mweke pads. Mweke pads. Mweke tu sanitary towel section. Mweke pads.
No.
Mbona?
Mnatuwekea tu.
Mbona msiende rally? Upeane pads.
Nika asini ni mamixas.
Ukiangalia Eastern culture.
Nonsense.
Sikashifu mamixas.
You are... Uwe ni mojao.
Power to the mixers.
Period.
Strong supporter.
Wow. Wee. Nilikungana angalia ukiangalia hii western culture ama wasionyo huko juu each and everything wanaonanga ya ku monetize or take advantage. So niko sure wanajua pads ni necessity. But wako hapo kwa McDonald's kama tu venye hii busy ya madawa zikuwa una venye
pharmaceuticals
pharmaceuticals zikuwa. Tunaleta sure. Tunaleta disease, tunaleta tiba ndio to make do.
Yeah.
Jua akifanyikwe free ama cheap kama CD, niko sure itakuwa affordable kwa wasi wote.
CD ni cheap.
Yeah.
Like compare how much?
It's expensive.
Expensive.
I can't relate, I'm sorry.
One pad is like 250 or something.
Okay.
You're 250 well, yeah. Nezapota CD.
WWE.
Like
exactly.
A box of three.
Yeah, WWE. Box of, and it's not one pad. One box of CD or four. As in, it doesn't even make any sense, by the way.
True.
It doesn't
at all.
Monday Raw's na SmackDown.
Yeah.
Or Monday Raw.
Yeah. Raw.
You can't relate the prices of the nini.
Guy, mamangu akion na.
See? But seriously, it's crazy, man.
I'm looking for a grand.
You guys get condoms at a very affordable price.
Compared.
I go to the pad section and I'm like,
see, but why? The fact that zimepanda bay.
Size zime hike. Zime hike na
y'all
from
mad,
like
man.
Okay, let me speak from my
that's
perspective
crazy.
I use Cortex. It used to be 150.
Same
right now it's 250 something.
Almost 300 bro.
Kuna mto yata hizi fika bei ya hiyo lower than what I'm using.
Yeah, yeah.
It's wrong, man.
Ni maana unangawa sio ushago sio natumia mandizi ni nini? It's crazy.
Mattress.
Yeah.
Mandizi. Like manini za magand like some Alex, uko na staff kwa news.
Mimi najua mandizi natumika nga kufia kana.
Nikama,
like, nikama ushaitumia.
The fiber from the bananas.
Oh,
yeah.
So, nikuliza ushaitumia nini ya mandizi?
Nini yo?
A slide. A slide end.
Banana flavor.
Si ya mepata na tuna mse.
Wait, what ya mandizi?
What ya mandizi?
Oh, si waseo ufia kana uko kwa mandizi.
Oh, ila alikuwa sema mnatandika kitu kama
sema kwa boys eti.
Okay, wale wasema
ndio nasema
barabara ndio nasema.
Oh, wenye wali blake.
Sasa wamebleki.
Kwa road after wamekulana.
Hata wamekulana wakaona chat ma vitu zao hivyo na wakadoz.
Si ushata shaka
labda. Ndio na dogi angesema nini?
Eh, wote wawili wangeingiwa na madogi wangesema nini?
Ah, moja ilikwisha ingiwa. So ni boys.
But unajua mwingine ndiye akona two holes.
Oh my god. Shaka
population
alikuwa alikuwa dogi. Sasa imagine boss kwa imagine sasa dogi vizuri.
Na mzinga iko hapo kando yao.
But
please attach your picture.
Ilikuwa na spooniwa, ni kama spooning alikuwa mezima.
Eh, walikuwa mezima. I mean, you guys need to be responsible on your drinking. It even brings me to that situation for that girl who shit in the Uber. Shame on you.
Alikuwa mad.
How dare you? Shit in an Uber.
Shit gani?
Oh my god.
Okay, skuona but
Jesus
Christ sister Kakona.
I know it's just pellets. Oh shit.
Shame on you. You need to be raised. Your mother did a bad job raising you.
What?
That's the problem.
Me, and my question is, anyone explain aje Uber driver vile kulienda akishuka?
Uber driver anasikia tu kuna nuka na shanga, "Eh, ni mimi."
Azi.
Lado nimechapa shift sana ni mimi. Eh, kuangalia nyuma. Eh, naka kama
mana shaunde.
Have you ever had a pet? Have you ever had a pet?
Yeah.
You when you see a pet's shit, you will hate it. Pet shit everywhere.
That was worse.
That shit is disgusting.
That was worse.
That's very disrespectful, crazy. First of all. Second of all, I hope alitupatie hiyo gari. Hiyo si akawosha, atupatie hiyo gari.
I can feel this man.
Unajua unaweza pata labda ameandikwa na mwenye gari.
Atupe si kwani surudishe mwenye gari hiyo gari yake mwambie apeleke gari.
Eh, uli wenye liroge kwa hiyo gari wameshonda.
Mi wala ina switch up na ingia
pickup. Kwanza ni Dave.
Dave ametoka club na anasema hapa drunk driving. The fact that that guy can record it. Bila kupiga. Crazy. Mimi siwezi kuachilia wende
hivyo. Squeezy bro, record tu. Hii kupigana pigana.
Ni kupiga unipeleke hadi kaosh, ni kupiga tukienda kaosh. Hey,
utalala.
Nah, it's fucked up.
Utapenda cabbage. Utapenda cabbage. Hii kupigana, chukua tu simu.
For real.
Hey, hey,
you can't be disrespecting somebody's hustle like that. What do you say? What is that? Squeezy pigana.
That's so wrong.
Unaweza mpiga alafu a dead.
Sasa hiyo ndio shida, ufai kumpiga sana.
Ajikunie.
Unampiga kumteach lesson.
Si heri. Heri adedi ajikunie. Lakini wewe kuna tu willingly. Ah, fuck that shit, man.
Adedi ajikunie.
Eh, ni kupiga ajikunie ukidedi. Nipeleke kwa kawa.
Kuna msia alipigwa kwa sababu kojoa. Na hivyo ndo akadedi. Haya.
Lakini you guys need to do responsibly. Achana na hizo mnakunywa za 200 150.
Wewe chukua tu.
Achana nazo. Just drink responsibly and respect people's hustles. Tumechoka ku complain ati nini nini.
Respect ni kitu muhimu sana. Ule wa lift. Lasa, eh madam, calm down guys.
But hiyo inadi.
Nini nini kwani mnakunywa laxative?
Mimi sijakunywa kitu inanifanya ni shit
hivyo.
Chrome X laxative.
Nini nini county? Ama ni county?
Ama ni
inaweza kwa county.
County X kibao.
Hiyo ni brand.
County that is ina mkago chago.
Wala ni mkago chago. Ni kanga bi mangombe.
Curry shots.
Na maana una shit. Stop bringing that shit. Same
other shit ni crazy. I'm in Leo account na curry shot.
What's curry shot?
Curry shot. Mjini mwenye anasema curry shot. So right.
Baba. Curry shot.
Curry
shot brand.
Curry shot how?
Patrick sama kiateka ukora
mara kwa
kwa kipa na vitu zingine hapa na tu nduthi. Basi sumwana na uba.
Unakata hivi kanda. In the release.
Unaangusha pebbles. Okay, move. Eh? Unasema swift ride. Sweet. Hey, 5 stars. On the highway. No, but you guys need to drink responsibly.
Madereo tathari ni ngombe ni kita hapo. Atia mama say squeezy. Kume ni shonde ya boys.
It's even making the government. It's even making the government. Hey. Sick to return like beer, like cheap beer, like
keg. Sema keg.
Eh, wacha watu wa kunywa keg, wacha na
ilizi kuski. Ni better.
Wameharibu walai. Unajua sasa keg
kwanza kuna kakumbe fulani kanaitwa
Mona Teta.
Eh, nini uko na Twitter asa complain? Leona akisema jugs doing 3 so sahi.
What?
Ya regular.
Sawa, sasa una prefer kununua hiyo makali utotukuota.
Eh, jibaga kuota.
Regular.
Siji bag na jug.
Regular na ngoja regular ni 300.
What? That's crazy.
Basi black ni 500. Ati what you
But unajua okay siji kani. Regular ma black. But itangwe black na black.
Black. Sorry black.
Kuna kanini? Kuna ka queen kana itangwa peoples. Unajua hiyo people's vodka.
Chana na people ni expert.
Ati hiyo kitu ni 150 bob queen.
What? Like people what?
People's vodka eh. Blue ice ni how much?
Blue ice kuna time ronga ya dilikuwa 120.
Walai.
Quarter.
Blue ice back then in high school.
Unajua ronga yu masa walikuwa na uziwa shot 20 bob.
Hizo ni kitambo sana. Mimi nikiwa kwa Lika Sali kwa tuso. Back in high school.
Yeah, back in high school.
Ati
high school
zi. Ati high school zi. Ati high school
zi.
Ati
high school zi. Ati
high school zi. Ati high school zi. Ati high school zi.
What?
Blue ice.
Umesema
blue ice.
Blue ice 120.
Blue ice pombe imezwa juu
kwa ni blue ice stroke
karibu ni ya high school.
Sinaona kisho.
Na nikasema sasa wewe
kuna. High school jezi hizo mami yake nzilikuwa.
Nilikuwa ma blue ati blue.
Eh.
Forgive my bougie.
Sema blue moon. Na legend.
Blue moon.
Na legend. Legend.
On the blue moon nilikuwa na mzinga.
Ni ulimi na nichanganya.
Sema flavors. Na flavors. Blue na mango.
Kwa mango ilikuwa tamu mbaya.
Yeah, that should just make me vomit.
Blue moon.
Yeah.
Kuna listening party fly nile nangaya cancel. Ilikuwa na open bar.
The cancel.
Eh. Walikuwa na promote Blue Moon. Na kama nilitoka hivi na machupa za Blue Moon.
Kaya,
mzinga. nilifika home mama yambia eh ndio mapo ametu melita kwa nyumba niko baba hata nimelita beshte wangu si wewe calm down
alikuwa ndo nimeletea
hata kunywangi but
was hizo blue moon chef fanya na beshte yangu anaitwa Jid
Jid ile moja bartender
huyo tulika ma blue moon kwa watermelon
sasa
blue moon mango na sasa ile
watermelon
watermelon sasa
very nice
kuna flavor watermelon sasa tulikuwa nataka kupata hiyo lika hapo bro
ikitu na bamba
ukikula ukikula
unachango tu
mbaya ukikula 1 2 kikatiwa hivi
hakuna kitachikenga kama punch
fruit punch
zushika vizuri
zushika excess sana
excess ujuangi ni kama kukunywa yega ni kama kukunywa yega meister ujuangi zinashika zushika
yega mimi napenda mimi naweza kunywa yega ka shot
tamu napenda yega yega unajenjwa ingi lakini acha uanze kusimama hivi unajiuliza
mimi
kunywa yega nasikanga kana
yega na bug
yega na honda ni tamu but then it's not nice. It's not nice at all.
I mean, I love it. I prefer that.
It's one of my favorite drinks.
So you guys drink,
yeah?
Yega, I love it.
Yega, for sure.
You guys abuse drugs, eh?
No, 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 no.
Me drug, not me any alcohol.
Yega, cough syrup. So unakunywa tu cough syrup ku clear the nini cough.
Asi Vlad, amen. Asi Vlad. Udho ni mekubali.
Alcohol, yes, I'm a consumer.
You know, but you guys need to drink responsibly.
Yeah.
They, and also, after drinking responsibly, please be careful with who you are around when you're drinking. Oh, yeah.
Go down.
Can you talk about that?
80-90. Yeah. 100%. Okay, I'm very down, 80-90. Just yeah, me leaning. I'm a puller.
Twende na Vlad. Maybe come out and na Vlad.
I'm a puller.
Wawili, wawili. I would say yes to that. Mean
to me, voice yangu.
Yeah, I'm a panda bae. Twende ni kama chokwa hivi hivi, sawa.
I mean, I agree.
Nah. Yeah. So the last thing before we about to wrap up. Do you guys think
wrap up.
Yeah, we should have.
Like,
always wrap up.
So I mean, you guys
were waiting for the ulishapata nini?
Ulikuwa unangoja kusema hivyo this time.
Yeah, I like your shades. So as we were saying.
Actually, you're on YouTube.
Sema lakini.
Do you think university is a waste of time? Cuz there's a guy who displayed like almost 16 degrees. I think it was 16 or 15. There were so many on the floor. There were more than 10. That's for sure. Job. He's still unemployed. And he's still striving to get a PhD in 2025.
Our educated friend.
Yes. Tell us about it.
Kizungu itoki.
Tell us.
Educated friend.
Neza sema, one year or another. Unajua lilikunga na watch. Lilikuwa na binge watch. Nini za Wahura. Wahura me. Akifanya PhD ni kama.
Wahura kavu. Wahura.
Wahura umoja.
Kabuta.
Alikuwa anafanya
master.
Sasa anafanya PhD. So alikuwa anasema
show off.
It take.
Weka moja score, calm down.
It take time as in alipewa advice na mzee wake. Before ako around 28 I guess vile alisema. Akishamaliza hiyo PhD before afike 30, ako na years ahead za kujibamba juu. Ni kujibamba sasa as in enjoy your life. Unajua kuna wasi utapata kazi alafu waambiwe ndio upate promotion one year or another lazima usome akaka course fulani ama ufanye degree juu hiyo position inahitaji degree whatever masters sasa urudi tena shule usome ndio upate hiyo position ndio upate hiyo promotion. Siwezi sema anafanya kitu mbaya but tunaona hiyo ni side moja. Hii side nyingine Kenya ni corrupt at the moment. Ni connections after connections after connections. Utatuma CV but by the time hawase wana advertise hiyo kazi walisha inakuwa just for formalities. Walisha ita so interview. Mtoto wako ako home kuja afanye interview atapita wengine mnatumia hadi maswali zenye utaulizwa. So always prepared for the interview. Namba useme hivi hivi na hivi hadi salon namba useme hivi. So wewe unakuja tu hapo kama mse wa kawaida. Kumbe mse kando yako anajua kila kitu. Sara mki negotiate ama mkiongea naye hapo, anakuambia all the best. Anakuchocha hapo ati all the best manze.
Akijua kuna mali unaenda.
Akijua kuna place tunaenda anajua shasikia hii kazi. Kuna hiyo staff inawa. Ndio maana wasi wengi wanaanzisha mabizi. Side hustle and everything. Sasa ukianzisha hizi side hustles ndio tena wanaifanya ikue so much hard for you to succeed in your hustles.
For real.
Wanaeka tax, wanaeka, wezi import vitu. Like wanataka
ni kama tu uishi tu.
Kwa slave to the system.
Kwa slave, urudi tena saidi ya shule.
Sure.
Na sasa hizo labda uwezi hadi hizo fees kuzi afford ilikuwa ngumu ama labda ulipata scholarship. Sasa imagine uko Nairobi, sijui familia yako labda tuseme iko Migori ama mtaa Ocha tu, haiko within Nai, lazima usurvive, lazima utume, kuna black tax, lazima utume do. Unajua kuna lilikuwa na cheki babu kwa sababu babu wino akisema masaki alingonganauza changa. So akakalisha hivi chini, akaambiwa amueni kati ya nyinyi watatu sama ma guest broker na sisi yake. Nani ndo ata? Na nitasomesha. Juu akaona babu ni yeye ndo chopi. Akasema acha babu asome. Asome aende uni whatever kila kitu, alafu atakuja kutuinua. Au ni hiyo ni example moja. Na ni yeye labda alijipusha ka ikajipa. Ni wase wangapi umefanywa hivyo? Sasa wako naye na wanapiga mashughuli zao. Ndio sisi tuko na niko na degree, ndio tuna inakam tu ikiishia, inakam ikiishia. Hakuna sisi sema ati kuna labda kama hujashikiliwa mkono na msee, hey bro, utatamak bro.
Mad.
Sure. Sisi sema ni hey, tafuta tu your biz.
It is a waste of time. Waste of goddamn time.
But unajua kuna skills una get kama unaona ukienda uni.
Kuna exactly. Skills una get.
Ukienda uni mimi nasema anga saa hii okay sawa nimesoma nime graduate and everything but ile networking maybe ulidu hapo. Kuna wase watakusaidia maybe in the future.
But ni watu wangapi?
Relationships.
Usiende uni kusoma. Unajua kuna wase wanaenda tu uni
kusoma pekee. Usiende
kwa introvert in short. Ukienda uni enda ujoine na wase. Ah, si ndo anakuokoa by the
way. Hata kama uko uni, kuwa na side hustle.
Msitegemee.
Tafuta hii side ingine. Kama unaweza shuka mtu kuwa uni, but bado uko na side hustle yako inakuingiza kwa kitu. Ucha nikwambia mi uni, in my perspective, it's waste a lot of time. Jile shule nilikuwa, nilifanya journalism. Na tulikuwa na share camera watu 3,000. Okay, it took 3,000, but...
At the point.
Tulikuwa nga like 170 rent, something rent, people.
Uh-huh.
Kamera ni tatu. By the time kamera nakufikia, usha level, usha choka.
Yeah.
What else can you do?
Mm.
But nangoja wa malize, alafu next group. And then by the time exam nafika, audatu ujeshika menje. Oh, you don't know how it works. You don't know how it operates. Ukifanya practicals, you're just blank. It's a waste of time, bro.
Netu ilikuwa a science course. Na ni UON.
Sasa panya mna share moja.
Eh, mnapewa nyoka moja ni wote. Niangalie. But anyway, like, zinaitwaje hizo viral surveys?
Specimen.
Zile tuza microscopes.
Ah, yeah.
Mbisikwe una shit uko.
Like, microscopes zilikuwa kal. Mna share bench moja watu 20 microscope moja. Na ileo, ata by the time wangale yo gazi. Siyo gazi.
But you know, but it's true what Jerito has said. Uni usiende. Mi kuna mabeshte. Kama Gili ni limit the first day of uni.
Walayo.
Yeah.
Alikuatia.
Zizi. Tulenga tukubonga. Tulikuwa mwisho class kuingia. Tulikuwa tumefinya napo kwa mlango tuko exit. Nikaona tu simu yake ni kama yangu, nikamwambia eh, simu yako ni kali.
So 100 people. So ilianzia na simu.
Eh, hivyo tukaanza tu conversation na amechelewa na finyana kwa mlango kama mimi tunafinyana tu kuingia, you know. Since
so no key was friends, right.
Mm. Like
connecting people.
Yeah, there's was.
That's nice.
I mean, uni kuna pia some knowledge, pia discipline. Unapatanga discipline
uni. Part of it.
Kuna vitu kuna gain.
Yeah. A discipline high school, but kampo no.
Mi high school nilikuwa na lala prep sadi na ririma. So hata kuna discipline nilitoka nayo huko.
Oh.
Eh. Hey, nilitoka tu nikiwa confused.
Okay, fella. Reason yako ya.
So I feel like uni is it comes through, but you see if you're smart enough to
like utilize that school fees money to maybe start something. If you're already ukionyesha mzazi wako uko na plan somewhere and una umse ana make sense. Lakini kama ni kama
unaona
yes. But unajua kuna wasi wanakulanga fees na sasa wako na businesses.
Mm. Man
kuna bishamu. Unajua kuna wasi wanakula fees na kuna businesses. Well, na mimi sikublame.
Sisi mimi chukua first year. Yeah. Dem flani.
Nilikula yangu.
Ulikula.
Ulikula aje but show.
Ulikula aje fees yako.
Ulikuwa biashara ya viazi.
Ah, see, sa, dili, ah, sikukula mingi. Nilikula ka 3K. Nilikula tu 3K.
Kuna wasi
wa kula. Kuna wasi wa kula.
Sasa odema likula 6K.
Kuna wasi wa kula ofis yote.
Unajua ni aje, tulikuwa first year.
3K.
Odema atasijua lijua aje of home. Akatuchani wa sijui tunezenda tu fake. Izo stamps za stamp tu yaani. Iyo rubber stamp. So tukenda hapo tao kwa street. Msea tufiki yo rubber stamp ya UN. Akandika fees ni 60K. Akapewa 30K ya fees. Oh, akapewa 60K ya fees.
Akabaki
so,
na
fees ilikuwa 30. Yeah. Yeah. So, tulio that tuli kula buda. Atukua kula smocha anymore.
I wish I knew you.
So, wali kula fees pia?
Ama... Me, I'm an honest child.
Not a me.
Plus, mini lifika tu second year. Sikuenda mbali.
Look at you now. You're making money. You're a proof that people don't actually...
Lazima.
You need
yeah,
brains,
yeah,
bro. You need your brains. Jani kuambe. Kama akili yako yuko focused on something, you're gonna do it.
Yep.
You're
sure.
Gonna do it.
Sure.
Usika hapa nje uanze kusikiza msana kwa beuwezi. Utaeza.
Na kama ziwalala kila siku.
Eh, we can.
Changa msha kili.
Kwa zunga jopi ya weji. Mi nige kwa mzazi wako lafu na nitolea kaka business proposal. Sio ni una make sense. Lakini I mean, wende kakule kako kafizi na umenitolea biashara. Numenidenga nyunasoma.
Yeah,
nikuja nione biashara umechapa huko nje. Nuna mtu yuangu
nyo. Ah, lakini yasa for parents, unafa create environment ni mtu yako anakuja na kwambia bethe mzai. Hapa na hapa, tunaweza pata ka kitu.
Hakuna
sisi wazazi wangu.
Na kubali. Yona sema.
Yuangu wange sikiza.
Yona sema, unafa create your environment. Mtu yana kuja na kupatia idea, unaona kama inaweza. Kama ina work, unamka anja work na ayo.
Unafika za idea,
lafu unaza ati idea. Mifikiria nilikuwa lucky,
kuzi mini
nilifanyo shit.
Ndokwana kunja mnaza ningi,
yeah, like nilikuwa lucky, kuzi mini nilifanyo idea ku buy camera nikiwa 19 years. Nikapewa hey, like 100K nikabuy imenje.
Oh, wow, mimi nilembea mzai wangu akaniambia tumia shule.
Ndio ikaibiwa.
Tumia ya shule.
Na dai mtu yuko.
Eh, mimi mzazi wangu atasema unaona hii masomo. Jaribu ku balance.
Yeah, choose the path that is another working for you. Don't listen to us.
Atakwambia azim mzai hizi kuambia tusisome. Ati sijui.
Atakwambia coming through pia.
Hiyo yenye unafanya kuna knowledge, yes, utaget tu na kuimaliza one way or another. But atakuambia, jaribu kufanya tu zote, unaona? Usiachilie moja, sistake exako kwa nini moja.
Eh, papers you come through.
You come, one way or another is to come to through.
Yeah, oh, yeah, guys, as we are speaking about that. Siya team,
msisome.
Yeah, msome. Choose a path that is working for you. See,
but if it's not working, man. Go to the streets and hustle.
Sinione na suti ushangaye ati Jonito ni nyani.
Hustle.
Wee, wako na medegree siti na bado wako unemployed. Wee, jijenge. As you're saying that,
yeah,
tujenge more views and likes.
Yeah.
We appreciate the way you guys have been subscribing. Thank you so much for 7.75K subscribers on YouTube.
Let's go.
We're going to do almost
1 live.
Inaweza kuwa mimi.
Tell your mother, your father, your sister, your brother, your stepmother, your stepsister, everyone.
Yeah.
Tell them to subscribe. You might be the 10K subscriber, come on.
Thank you so much.
10,000 bob.
Yeah, 14.1K on Instagram, 52K on TikTok. That's huge, man. Mwaja,
mimi nikiwa the 10,000 subscriber.
Mimi ninakuleo 10K.
Whoever it will be.
As you're saying that, our new merchandise is dropping the new edition.
Next week, yeah?
Very, very soon. Mm. Coming up very, very soon, yeah? Don't forget to subscribe. And we're also on the Good Company app, guys. Check us out there.
Yes.
Manze. It's going so well, by the way. It's going so well. I mean, we're not saying we're favorites, but they just have their favorites there.
Yeah,
you
know.
Just check.
Now we're God's favorites.
Amen. Amen. Say that again.
We're God's favorite.
Now, before dropout, subscribe.
Yeah. God damn it. Before dropout, subscribe.
Yes, when you're attacking,
and this was episode 69. Shout out to Short and iPhone and Pineapple Studios, guys.
Manze, you don't care about me.
We do.
Who are you?
Where?
We'll know next episode.
Who are you?
Manze.
I don't care about these guys. I didn't swim.
Or say, mini mekwa events, nimekwa nini.
And who's boosting?
Next episode, tutakatch up. How about we catch up the next episode?
Was it? Amana, tu dakambili venu. Wacha msike vila ama jama amekua.
Mete mweto.
Ume kwa aji, bro.
Alikuwa na suwe kwa pusi ya mtu.
Ulikuwa na
suwe. We.
Tivu unumesema.
Adia kanita lifeguard. But.
Unaona. You see?
Say my name.
Bogwa.
Bogwa the lifeguard.
But guys, mbele tunaweza ndio base. Unaonaje?
Wapi uko?
Kuswim, mimi niko down. Nimekuwa hata mimi niko down. Tunaweza
pia tuende tu.
Wewe tulikuwa wapi kuswim? Mimi na float story.
Nilikuwa nimeenda side za Greens huko.
Sorry?
Thika Greens.
Eh.
Ah.
Uko ni wapi?
Hoji Thika Greens.
Thika.
Sasa tuweke tu.
Who are your friends?
No,
I don't miss you kwa wapi.
Okay, you'd know if you have rich friends.
Why all of you are
broke.
Okay, mimi si issue huko.
Mimi ni associate. So
tunaweza
panga by the way tushi huko to have a good time.
Mimi sikuja weekend ilikuwa.
Po umekuwa hadi though.
Eh by the way tulikuwa hadi vijana.
Umekuwa pia mimi pia mimi nakuwa hapo. Umekuwa hapo hata imekuwa.
Naambia next episode tuna wrap up everything.
Umesema tuambia story mwa baadhi sema vile alikuwa.
Tuna recap.
Anyway, that's Jonito for you. It's a wrap.
And that's Vlad for you. He should be rapping.
Wow. Tuambie Vlad tafadhali akue hiyo nini.
Wrap it up guys.
Akue live show.
Tafadhali. Wow. Tunaanza kesho zote. Sayadi nini hajafungua?
Nani?
Ile base yetu.
Ya nini?
Ya street food.
That was a good episode guys. I loved it. I really really loved it. Veno, so we can show it to your party.
Ah, Kirag zimepiga picha ka.
Nifone and Pineapple Studios guys. Manze time. We do.
Who are you?
We'll know next episode. Utajua next episode.
Wewe kwa poa.
Eh, ako poa. Ako poa, ako
chenye. Niko na talent small bana. Hadi nimeswim.
Oh say mimi nimekuwa events nimekuwa nini
ni lifeguard.
Next episode tutakatch up. How about we catch up the next episode?
Amana tu dakika mbili venu. Acha msike vile ama jamaa wamekuwa.
Mete mweto.
Wewe umekuaje bro?
Alikuwa na suit kwa pusi ya mtu.
Ulikuwa na
suit. We.
Tivu unumesema.
Hadi akaniita lifeguard. But
unaona. You see?
Say my name.
Bogwa.
Bogwa. Bogwa the lifeguard.
But guys, bebe tunaweza ndio base. Unaonaje?
Wapi uko?
Kuswim, mimi niko down. Nimekuwa mimi niko down.
Pia tuende tu.
Wewe tulikuwa wapi kuswim? Mimi na float story.
Nilikuwa nimeenda side za Thika Greens huko.
Sorry?
Thika Greens.
Eh.
Ah.
Uko ni wapi?
Hoji Thika Greens.
Thika. Sasa tuweke tu.
Who are your friends?
No,
I don't miss you kwa wapi.
Okay, you'd know if you have rich friends.
Why all of you are
broke.
Okay, mimi si issue huko.
Mimi ni associate. So
Minimal
greens. Tunaweza panga by the way tushi huko to have a good time.
Mimi sikuja weekend ilikuwa.
Po umekuwa hadi though.
Eh, by the way tulikuwa hadi vijana.
Umekuwa pia mimi pia mimi nakuwa hapo. Umekuwa hapo hata imekuwa.
Naambia next episode tuna wrap up everything.
Umesema tuambia story mwa baadhi sema vile alikuwa.
Tuna recap.
Anyway, that's Jonito for you. It's a wrap.
And that's Vlad for you. He should be rapping.
Wow. Tuambie Vlad tafadhali akue hiyo nini.
Wrap it up guys.
Akue live show.
Ya leo ni kaya jana. Mkaji. But kutoka kesho. Bei na pana.
Fuck you. Bei ya jana na leo. Ineza kwa the same lakini ya kesho. Wajua ime change. Dream me panda. I'm grinding. Na joy kishuka. Remember I'm still shining. Na jota stuka. Ati huni nani. Na tuki pull up. Ongozi mashitani.